Yezi, Ramzi, kama kawa, si unajua tena.
Much near long, yeah, long. Niki so lengo ni kumake draw. Omolepa, sitaki omolepa. Akinigisha mina feel funny funny. Samahani, napenda fati fati. Sitaki kisi rani, madem huko Kenya ni watamu kama honey. Ana wine, ana dine, ana wine, ana dine. Yani bada bada boom. Bila mejibeba mina rudi kwa kesungu. Semo na chutaka na mingine katharika. American singer tunapol kama riga. Tingisha, rudisha, mapada bada boom. Wa 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 wa. Wow,
bottom, oh. Bottom, bottom, bottom.
Kivaki the baddest.
Bila pimples, kicks zenye dimple. Baby uko cute, jutu chini uko simple. Vele watingisha wanifanya mina chiza. Chasa maki juu ya maji, baby girl, pika mbize.
Chafua, chafua,
nabaki wamekufa jute yaro shawa uwa. Shauri yao hata kama wanazusha. Peleka mbio kama David Rudisha. Peleka mbio kama David Rudisha. Tingisha, rudisha, mabada bada boom. Wa 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 wa. Hit track isha kill, benya natingisha huyu tema shani feel. Yeah, hit track isha kill, benya natingisha huyu tema shani feel. Yeah,
bottom, oh. Bottom, bottom, bottom.
Kawa.
Bada bada boom.